拉妈妈。
Siku tafika mwisho, sif sifa malisho walifta ifa vifo usiku satisa disco mkono maonyo onya mkongo mdomo ngonga nono nyonyo nyonya naona moyo kupona siri azina nafsini stiri lazima maskini fikiri kisima maaski mini kiri uzima nanasi msikitini tabia ya bia zambi pia tambia kitambi patia pakia zawadi atia bakia
lahama alizami hatua alama sizami kuwa zana Uzimani, uwazama, gizani, jua la ama, alizami, hatua alama, sizami, uwazana, uzimani, uwazama, gizani.
Shati ya love sola, zati msa half mola, shati chafu kola, sitaki sakafu hola. Sambov omba, usakofi onda, Lucifer pof gomba, Musa wokofu bomba, sita sita tazama, sito shika alama, ikifika kiyama, nitafika salama, alama jua nuru, mama huwa huru, lawama dua kufuru, salama
kuwa la ama, alizami, hatua alama, sizami, kuwa zana, uzimani, kuwa zama, gizani, jua la ama, alizami, hatua alama, Sizami, uwazana, uzimani, uwazama, gizani
Midali jani gozi, hajali dam jonzi, najali tam jozi, ulali ham dozi Gari safi kiozi, kasi atari kinyozi, mitikasi mali mionzi, na kasi kali pozi Traffic askari tochi, taxi safari pochi, bus fahari kochi, na si Zanzibari bolt
Jua la ama, alizami, hatua alama, sizami, uwazana Uzimani, uwazama, gizani, jua la ama, alizami, hatua alama, sizami, uwazana, uzimani, uwazama, gizani.